ihe Chukwu mere m. Mr. Comsi, all the man, he has broken all my chains. Tell me free so I can fly. Omewoya, 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 ihe na di he promune.
Oh,